movie series papa
mat mata yo papa ga go itile yo nka bo jalo gore o tla o ne o ithaganetse go batla go go bona nteng yo
wile ka ke itile ka o itile mari ke mo
tola ka pere ya stallio chila migora ma champion kare ke teleng are gompio tso sale role ke mosio
ewe a ro batla tsepe 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 bebe mpetsa se bubare ke King Kong bebe a ro batla go saka ping pong strikare ke mo shaya le dindong ey confidence ga tlokele go ipona babina bontsha everybody metlol bebe o batla go repeatela le this song ke tenenta go tagiswa ke landlord blow job bebe o phala echo ey e le kati ya decline eo tja go mone a smile a ro batla tsepe a re ke ithata so blind on fa tsepe dikganong le le wa heketeni yo mone a jive u checka ye e uska baza nigga tum slides with feet ke mo rekele two waiti ka mlaisa le two pare ke tanke fa sa two
ombeji ke robete rata rile re dodge ombeji ke mobete rata rile re dodge eh rata rile re dodge eh rata rile re dodge
a ro batla tsepe I robot that's a bit.
Tsepedi re tla tanyo lawe
Icona
baby le baby barata tsepedi re tla tabo lawe
Icona
re tla tanyo lawe
Icona
re tla tabo lawe
Icona
re tla tanyo lawe
Icona
tabo lawe
tabo lawe
calling finger licking good only Asian to have the last two promotion he see oh St John ke kore ngare ne ke tsela ping pong tapoli di peri di chips simbo she has obata tsepedi syndrome King Kong, Ding Dong, Young King Tok, I'm Gaga Steady. Awesome, my baby. First round, di di rabana, baba baby.
Yes,
lady.
So long, I reckon, my baby, I'll be done, Kelly.
I robot that's a bit.